Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 ubutumwa bwiza muri Antiyokiya. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 11 umurongo wa 19 kugeza kwa 26 n'igice cya 13 umurongo wa 2 kugeza kwa 3. Nyuma yaho itoteza ritumye abigishwa bava muri Yerusalemu, ubutumwa bwiza bwarakwirakwiye vuba vuba mu turere dukikije Palestina, ku buryo udutsinda duto twabizera twagiye dushingwa mu midugudu ikomeye. Bamwe mu bigishwa bagera Foyinike n'Ikurupo no muri Antiyokiya babwiriza ubutumwa. Imirimo yabo yari yibanze cyane ku Baheburayo n'Abayahudi bavuga Ikigiriki. Aba bari bafite imiryango migari ku buryo muri icyo gihe wabasangaga hafi mu midugudu yose yo ku isi. Mu hantu havuzwe aho ubutumwa bwiza bwakiranwe umunezero harimo Antiyokiya, yari umudugudu munini wo muri Siriya. Ubucuruzi bukomeye bwaberaga muri uwo mujyi wari utuwe cyane, bwatumaga abantu benshi baturutse mu bihugu bitandukanye bawuzamo. Uretse ibyo, Antiyokiya wari umudugudu uzwi nk'ahantu harangwa abantu bakunda iraha n'ibibanezeza, bitewe n'uko hari ahantu haba ubuzima bwiza, hakikijwe n'ibintu nyaburanga, haranga ubukire, umuco n'ibindi byarushagaho kuba byiza. Mu bihe by'intumwa, uyu mudugudu wari warahindutse uwo kwinezeza n'ingeso mbi.
Ubutumwa bwiza bwabanjirijwe muri Antiyokiya mu ruhame n'abigishwa bamwe baturutse Kupuro n'i Kurene baje kubwiriza iby'umwami Yesu.
Ukuboko k'umwami kuba kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 11 umurongo wa 21. Iyo nkuru irumvikana igera mu matwi y'itorero ry'i Yerusalemu, batuma Barinaba muri Antiyokiya. Asohoyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa, abahugura bose ati: mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu. Byakozwe n'intumwa igice cya 11:22 n'23. Ibyo Barinaba yakoreye muri Antiyokiya byahawe imigisha myinshi kandi abantu benshi biyongereye kubizera. Abonye ko umurimo ujya mbere, Barinaba yumvise akeneye umufasha ukwiriye kugira ngo umurimo waguke kubw'amahirwe Imana itanze. Yahereye ko agita ruso gushaka Pawulo, uwo nyuma yo kuva i Yerusalemu hari hashize iminsi mike akorera i Siriya n'i Kilikiya yigisha iby'ukwizera yarimburaga kera. Barinaba yashoboye kubona Pawulo maze amuhendahendera kugarukana nawe nk'inshuti ngo ajye kumufasha umurimo. Mu mujyi wari utuwe cyane wa Antiyokiya, Pawulo yahabonye ahantu heza cyane ho gukorera. Kwiga kwe, ubwenge n'umwete byatumye haba impinduka ikomeye mu baturage b'uwo mujyi n'abawuzagamo, bityo agaragaza ko ari igisubizo cy'ubukene bwa Barinaba. Aba bigishwa bombi bakoranye umurimo bafatanyije mu bunyangamugayo igihe cy'umwaka, bituma abantu benshi bamenya Yesu w'i Nazareti, umucunguzi w'isi. Muri Antiyokiya niho abigishwa bitiwe aba Kristo bwa mbere. Bahawe iri zina kubera ko Kristo ari we wari insanganyamatsiko y'ibyo babwirizaga, ibyo bigishaga ndetse n'ibiganiro byabo. Bahoraga bavuga ibyari byarabaye mu minsi y'umurimo wakiri ku isi, igihe abigishwa be bari bafite umugisha wo kubana nawe. Nta kurambirwa, bibandaga ku nyigisho ze n'ibitangaza bye byo gukiza abantu. Bavuganaga agahinda n'amariri by'umubabaro we mu gashyamba ka Getsemani, uko yagambaniwe, uko yaciriwe urubanza, uko yishwe, ukwihangana no kwicisha bugufi yagaragaje ubwo abanzi be bamwicaga urw'agashinyaguro, ndetse n'impuhwe nk'iz'Imana yagaragaje ubwo yasabiraga bamutotezaga. Umuzuko we, kujyanwa mu ijuru kwe, n'umurimo we mu ijuru nk'umuhuza w'Imana n'abantu bacumuye, nibyo byigisho bishimiraga gutindaho. Abapagani babitaga abakristo kubera ko babwirizaga Kristo, kandi amasengesho yabo bakayerekeza ku Mana babinyujije muri we. Imana niyo yabahaye iryo zina ry'abakristo. Iri ni izina rya cyami rihabwa abantu bose biyegurira Kristo. Iri zina niryo Yakobo yaje kwandikaho nyuma agira ati: ariko dore mwebweho mwasuzuguye umukene. Mbese ye, abatunzi si bo batwaza igitugu bakabakurubanira mu nkiko? Si bo batuka rya zina ryiza mwitirirwa? Yakobo igice cya 2:6-7. Kandi Petero nawe yaravuze ati: ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana kubw'iryo zina. Ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo, murahirwa kuko umwuka w'ubwiriza aba kuri mwe ari we mwuka w'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4:16. Abizera bo muri Antiyokiya babonye ko Imana yifuza gukorera mu mibereho yabo, ikabatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Abafilipi igice cya 2:13. Bitewe n'uko bari batuye hagati y'abantu babahaga agaciro gake by'iteka ryose, bashatse uko bakurura intekerezo z'abantu bicisha bugufi mu mitima, kandi bagatanga ubuhamya bwiza bwerekeye uwo bakundaga kandi bakoreraga. Mu murimo bakoranaga kwicisha bugufi, bigiyemo kwishingikiriza ku mbaraga ya Mwuka Muziranenge kugira ngo ijambo ry'ubugingo ryere imbuto. Bityo, mu ngendo zitandukanye bakoraga mu mibereho yabo, buri munsi bagendaga bahamya kwizera Kristo kwabo. Urugendo rw'abayoboke ba Kristo muri Antiyokiya rwagombye kubera icyitegererezo buri mwizera utuye mu mijyi minini yo ku isi muri iki gihe. Mu gihe biri muri gahunda y'Imana ko abakozi batoranyijwe bejejwe kandi bafite impano bagombye gushyirwa mu mijyi ikomeye ituwe cyane kugira ngo bahakorere, ni nako ari umugambi w'Imana ko abagize itorero batuye muri iyi mijyi bazakoresha impano Imana yabahaye mu murimo wo gukiza abantu. Hari imijyi itaba ariko Imana ibikiye abiyeguriye byimaze y'umuhamagaro wayo. Uko abakozi bagerageza kugarura imitima ya benshi kuri Kristo, bazabona ko abantu benshi batashoboraga kugerwaho mu bundi buryo biteguye kwemera iby'umuntu w'umunyamuhati ukorana ubushishozi abigisha. Umurimo w'Imana mu isi muri iki gihe ukeneye abantu bazima bahagarariye ukuri kwa Bibiliya. Abakozi batoranyijwe bonyine ntabwo bahagije kugira ngo basohoze inshingano yo kuburira imijyi minini. Ntabwo Imana iri guhamagara abapastoro gusa, ahubwo iranahamagara abaganga, abaforomo, ababwirisha butumwa ibitabo, abigisha ba Bibiliya n'abandi bakorera bushake bafite impano zitandukanye, basobanukiwe ijambo ry'Imana kandi bazi imbaraga y'ubuntu bwayo kugira ngo bazirikane ubukene bw'imijyi itaraburiwe. Igihe kirahita vuba kandi hari byinshi bigomba gukorwa. Buri mukozi wese yagombye guhaguruka kugira ngo amahirwe dufite muri iki gihe abashe gukoreshwa neza biruseho. Imirimo Pawulo yakoranye na Barinaba muri Antiyokiya yamukomeje mu kwemera kwe k'Uwiteka yamuhamagariye gukora umurimo udasanzwe mu banyamahanga. Igihe Pawulo yahindukaga, Uwiteka yari yaravuze ko azagirwa umubwiriza ku banyamahanga kugira ngo abahumurire amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahere ko bababarirwa ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 26 umurongo wa 18. Umumarayika wabonekeye Ananiya yari yaramubwiye ibya Pawulo ati: "Genda kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranyirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisirayeli." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9:15. Na nyuma yaho mu mibereho ye ya Gikristo, ubwo Pawulo ubwe yasengeraga mu rusengero rw'i Yerusalemu, yari yarasuwe n'umumarayika uvuye mu ijuru wamutegetse ati: "Genda kuko nzagutuma kure mu banyamahanga." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 22:21. Muri ubwo buryo Uwiteka yari yaratumye Pawulo kwinjira mu murimo wagutse mu banyamahanga. Kugira ngo ategurirwe gukora uyu murimo wagutse kandi ukomeye, Imana yari yaramwiyegereje inamwereka ubwiza n'ikuzo by'ijuru. Yari yarahawe umurimo wo kumenyekanisha ibanga ryahishwe uhereye kera kose. Abaroma igice cya 16:25, kubamenyesha ubwiru bw'ibyishaka. Abefeso igice cya 1:9. Pawulo aravuga ati: "Ubwo ntibwamenyeshejwe abana b'abantu mu bindi bihe nk'uko muri iki gihe intumwa ze zera n'abahanuzi babihishuriwe n'umwuka yuko abanyamahanga ari abaraganwa natwe kandi bakaba ingingo z'umubiri umwe natwe, abaheshejwe n'ubutumwa bwiza kuzagabana natwe muri Kristo Yesu ibyasezeranywe. Nanjye nahindutse umubwiriza wabwo, nubwo noroheje cyane hanyuma y'abera bose, naherewe ubwo buntu kugira ngo mbwirize abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'ubutunzi bwa Kristo butarondoreka, ngijure bose ngo bamenye uburyo iby'ubwiru bikwiriye kugenda, aribwo bwahishwe n'Imana yaremye byose uhereye kera kose, kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi nk'uko yabigambiriye kera kose muri Kristo Yesu Umwami wacu." Abefeso igice cya 3:5-11. Imana yahiriye cyane imirimo Pawulo na Barinaba mu gihe cy'umwaka bamaranye abizera muri Antiyokiya. Nyamara nta n'umwe muri bo wari warererijwe gukora umurimo w'ibwiriza butumwa bwiza mu buryo buzwi. Mu mibereho yabo ya Gikristo bari bageze aho Imana yari igiye kubashinga gukomeza umurimo ukomeye, aho bagomba gukenera ubufasha bunyuze mu itorero. Mu itorero ryo muri Antiyokiya hariho abahanuzi n'abigisha aribo Barinaba na Simoni witwaga Nigeru, na Rukiyosi w'Umunyakurene, na Manayeni, na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, Umwuka Wera yarababwiye ati: "Mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorere umurimo mbahamagariye gukora." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13:1-2. Mbere y'uko boherezwa nk'intumwa mu bapagani, izi ntumwa zeguriwe Imana binyuze mu kwiyiriza ubusa, gusenga no kurambikwaho ibiganza. Bityo itorero ryabahaye uburenganzira atari ubwo kwigisha ukuri gusa, ahubwo no kubatiza no kuyobora amatorero babifitiye uburenganzira busesuye bw'abavugabutumwa. Itorero rya Gikristo ryari ryinjiye mu gihe gikomeye. Umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza mu banyamahanga wagombaga gutangirana imbaraga, kandi umusaruro wari kuvamo nuko itorero ryari kwinjirwamo n'abantu benshi rigakomera. Intumwa zari zarahamagariwe gukora uwo murimo zari guhura n'izi nzitizi: urwikekwe, kutemerwa n'ishyari. Inyigisho zabo zerekeye gusenya urusika rwari rumaze igihe kirekire rutandukanya abayahudi n'abanyamahanga zari gutuma baregwa ubuyobe, maze ububasha bwabo nk'abavugabutumwa bwiza bukagirwaho ikibazo n'abayahudi benshi b'abanyamuhate kandi bizera. Imana yari yarabonye mbere ingorane abagaragu bayo bari barahamagariwe guhangana nazo, bityo kugira ngo umurimo wabo uzashobore gutsinda ingorane. Imana yahishuriye itorero iriha amabwiriza yo gutoranya abo bigishwa mu ruhame kugira ngo bakore umurimo w'ivugabutumwa. Ugutoranywa kwabo bwari uburyo bwo kumenyesha abantu muri rusange ko Imana ibashyizeho kugira ngo bajye kubwira abanyamahanga ubutumwa bwiza. Pawulo na Barinaba bari baratumwe n'Imana ubwayo, kandi umuhango wo kubarambikaho ibiganza nta bushobozi bushya byabongereyeho. Ibyo byerekanaga gusa ko umuntu ashyizwe mu murimo, kandi byari uburyo bwo kuzirikana ububasha yari afite muri uwo murimo. Kubw'icyo gikorwa, umurimo w'Imana washyirwagaho ikimenyetso cy'itorero. Iki gikorwa cyari gisobanuye ibintu bikomeye cyane ku Muyahudi. Igihe umugabo w'Umuyahudi yahaga imigisha abana be, yabarambikaga ibiganza ku mitwe mu buryo bw'icyubahiro. Igihe itungo ryabaga ryatoranyijwe ngo ritangweho igitambo, umutambyi yarirambikaga ibiganza ku mutwe. Ubwo Barinaba na Pawulo barambikwagaho ibiganza n'abagabura bo mu itorero rya Antiyokiya, kubera icyo gikorwa basabye Imana gusuka umugisha wayo ku ntumwa yari yaratoranyije, bayisaba kubafasha kurangiza umurimo wihariye yabashinze. Hashize igihe kirekire, uwo muhango wo kurobanura abantu hakoreshejwe kubarambikaho ibiganza waje guteshwa agaciro cyane. Iki gikorwa cyaje guhabwa agaciro kadafitiye ubusobanuro, maze gifatwa nk'aho hari imbaraga iza kubakorewe uwo muhango, maze iyo mbaraga igahita ibaha ubushobozi bwo gukora imirimo iyo ari yo yose yerekeranye n'ubugabura. Nyamara igihe Pawulo na Barinaba batoranywaga, nta kintu na kimwe cyerekana ko hari imbaraga bahawe n'icyo gikorwa cyo kurambikwaho ibiganza. Ikivugwa gusa ni igikorwa cyoroheje cyo gutoranywa kwabo barambitsweho ibiganza, ndetse n'icyo byamaze ku murimo wabo mu gihe cyakurikiyeho. Ibintu byabaye bijyaniranye no gutoranywa kwa Mwuka Muziranenge kwa Pawulo na Barinaba kugira ngo bakore umurimo w'umwihariko, bigaragaza neza ko Uhoraho akorera mu bagaragu be yatoranyirije mu itorero ryayo rigendera kuri gahunda. Mu myaka yabanje ubwo Umukiza ubwe yahishuriraga Pawulo bwa mbere umugambi Imana imufitiye, Pawulo yahise ahuzwa n'abari bagize itorero rishya rya Damasiko. Ikindi kandi, itorero ry'i Damasiko ntiryamaze igihe rifite urujijo ku byerekeye ibintu byihariye byabaye kuri uwo mufarisayo wari warahindutse. Noneho ubwo igihe cyari kigeze kugira ngo ya nshingano Pawulo yahawe n'Imana ishyirwe mu bikorwa mu buryo bwuzuye, Mwuka Muziranenge yongeye guhamya ko Pawulo ari igikoresho cyahiswemo kugira ngo abwire abanyamahanga ubutumwa bwiza. Bityo rero Mwuka Muziranenge yahaye itorero umurimo wo kumutoranya we na mugenzi we barambitsweho ibiganza. Ubwo abayobozi b'itorero i Antiyokiya basengaga Umwami Imana biyiriza ubusa, Umwuka Wera yarababwiye ati, "Mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo mbahamagariye gukora." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 murongo wa 2. Imana yashyizeho itorero ryayo ku isi irigira umuyoboro inyuza mu mucyo, kandi binyuze muri uwo muyoboro Imana imenyesha abantu imigambi n'ubushake byayo. Nta n'umwe mu bagaragu bayo yemerera gukora ibyo yihariye kandi binyuranye n'imibereho y'itorero ubwaryo. Nta n'ubwo iha umuntu umwe ubwenge bwo kumenya ubushake ifite itorero ryayo ryose ngo itorero ryo rirekerwe mu mwijima. Mu burinzi bwayo, Imana ishyiraho abagaragu bayo ngo bakorane n'itorero ryayo kugira ngo bigirire icyizere gike, ahubwo biringire cyane abandi Imana ikoresha kugira ngo bateze umurimo wayo imbere. Mu itorero hagiye habaho abantu bahora bashaka kuba ibyigenge. Aba bantu basa n'abatazi ko uwo mwuka w'ubwigenge uyobora umuntu kwiyishingikirizaho cyane no kwiringira ibitekerezo bye bwite, aho kugira ngo yumvire inama ndetse ahagacira ibitekerezo by'abavandimwe be mu kwizera, ariko by'umwihariko iby'abari mu myanya Imana yabashyiriyemo kugira ngo bayobore ubwoko bwayo. Imana yahaye itorero ryayo ubutware n'ubushobozi bidasanzwe. Ibyo kandi nta muntu uwo ari we wese ushobora gushimirwa kubyirengagiza cyangwa kubisuzugura, kuko ukoze ibyo aba asuzuguye ijwi ry'Imana. Ababona ko ibitekerezo byabo ari byo biruta ibindi bari mu kaga gakomeye ko kurimbuka. Gutandukanya abantu nk'abo n'imiyoboro y'umucyo ari bo bantu Imana yashyiriyeho kugira ngo bubake kandi bagure umurimo wayo ku isi, ni umugambi wizwe neza na Satani. Kwirengagiza cyangwa gusuzugura abo Imana yashyiriyeho gukora inshingano z'ubuyobozi mu byerekeye gusakaza ukuri, ni uguhakana abo yereje gufasha, gutera ubutwari no gukomeza ubwoko bwayo. Umuntu wese ukora mu murimo w'Imana akirengagiza bariya batoranyijwe n'Imana kandi agatekereza ko umucyo uzamugeraho nta handi unyuze uretse kuba uturutse ku Mana ko kanya, uwo muntu aba yishyizaho umwanzi yamushukira akanamugusha. Imana mu bwenge bwayo yateguye ko binyuze mu isano ihamye ikwiye gukomezwa n'abizera bose, umukristo azafatanya n'undi mukristo kandi n'itorero rigafatanya n'irindi. Muri ubwo buryo abakozi b'abantu bazashobozwa gukorana n'Imana. Buri mukozi wese azumvira Mwuka Muziranenge kandi abizera bose bazahuriza imbaraga hamwe muri gahunda kugira ngo babwire isi ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Pawulo yafashe umunsi wo gutoranywa arambitsweho ibiganza mu ruhame nk'umunsi uranga intangiriro y'igihe gishya kandi gikomeye mu buzima bwe mu murimo yahawe. Kuva icyo gihe niho yatangiye kubara intangiriro y'imibereho ye nk'intumwa mu itorero rya Gikristo. Igihe umucyo w'ubutumwa bwiza warasiraga muri Antiyokiya, umurimo ukomeye wakomezwaga gukorwa n'intumwa zari zarasigaye i Yerusalemu. Buri mwaka, mu gihe cy'iminsi mikuru, Abayahudi menshi bavuye impande zose bazaga i Yerusalemu mu rusengero gusenga. Bamwe muri aba bagenzi bari abantu bubahiriza cyane idini yabo kandi biga ubuhanuzi mu buryo bwimbitse. Bari bategereje kandi bifuza kuza kwa Mesiya wasezeranyijwe, ari we byiringiro bya Isirayeli. Igihe Yerusalemu yari yuzuyemo abo bantu baturutse hirya no hino, intumwa zabwirije ibya Kristo zishize amanga, nubwo zari zizi ko ziri gushyira ubuzima bwazo mu makuba. Mwuka w'Imana yashyize ikimenyetso cye ku mirimo yabo, maze abantu benshi barizera. Abizera bashya basubiye iwabo mu bice bitandukanye byo ku isi, maze babiba imbuto z'ukuri mu mahanga yose no mu miryango inyuranye. Mu ntumwa ziyemeje gukora uwo murimo harimo Petero, Yakobo na Yohana, bumvaga bafite ishema ry'uko Imana yabatoranyije kugira ngo babwirize Kristo mu baturanyi babo. Bakoranye ukwizera n'ubushishozi, bahamya ibyo bari barabonye n'ibyo bumvise, bahamagarira abantu kwakira ijambo ryahanuwe, bafite umuhati wo kwemeza abo mu muryango wa Isirayeli bose ko Yesu uw'Abayahudi babambye, Imana yamugize umwami na Kristo. Ibyakozwe n'intumwa, igice cya kabiri, umurongo wa 36.